kasoke na lanya tomukire vage manya government sagala manya wawe ndireka abantu bacha kunenya chiri Uganda quarantine tutwala tuli mayumba ezareti batu banja chiri Uganda quarantine tutwala tuli mayumba tetuchafuna kumisala abakola muzake ni mbuzo chabalengera ate abasubule mifumba chabwe kubala abavuga taxi bambi bakufanjala ebyo kuyimba twabivako fe mwatumala bananyini boda muchafune misala ate abazivuga basibanjala kubala nabasinga badukidde na musakala ate Kampala ababayolo kukamala abasomesa ebyabwe ebikyalimu essaala tekyali alina suubi lyafuna ku musala akyalina akalimu akeera ogenda gyakola anti woko tuwako obaolina okutambula embeera ya leero n'akasente kabula bw'ofuna mu ebbiri ewakoddayo n'enveera ddala ng'olina famire abaana n'omukyala ha wabula kiri Uganda eno embeera nze ngikwasiza Katonda kubanga esi yange nze ngiraba egenda n'abali tuyambye badduka abali mu nsonda ayi tata Katonda tunda
kiri Uganda kalatine tutwala
tuli mayumba ezareti batuwanja kiri Uganda kalatine tutwala tuli mayumba tetuchafuna kumisala tomukireva ekyennaku mwana abantu bafudde bangi bangi ekitagambika naye ku byonna mpawajja n'agirambika bikoma mu nnaku ezisooka nga baziika olukuziika n'omusango nga gufunda ebintu byolesa byonna olwo nga batunda busatu olwafa byakomawo nga bigenda twasigala mulabirakawo muzikalenda zebula ssennyanga ate yegali manda afandeko wensulwaddaka nti gwe balonda abirika abaamutta bali ku booda amasasi gafuga kumwe kawanda twafiirwa bangiko emikwano n'ab'enganda okwekalakasa okwali okw'omubanda ate fulanka ye bwato n'alugenda ewaayita mbale mmuseene bamukunda masta plasta ha ekiri e Uganda best in peace our foreign soldiers je bana Uganda tubanja kiri Uganda quarantine etutwala tuli mayumba ezareti watubanja kiri Uganda etutwala webuziba kafyu afuuka ensonga nebuuza oba kino kyekiri mu ggwanga emisolo emingi ku mwavu n'omugagga bannayuganda
emotu zezitu